Al-Habib
Shere di Shere
Ya Baba Kaila
Ya Baba Kaila
Now Michezo ya bata kuku haiwezi eh Tuliwaambia
Ajo banjo
okay.
Nisikilize kidogo Japo maneno sote Tuchunge tusipoteze malengo Mama, sigazuka songo mbingo Nisha zoea nanasi, nanasi, nanasi mama Tamu bila ukakasi, ukakasi ndo unanichanganya Jua ugali wake daga Unaenda na usijwe nipiga chini mama Nikashika tama, natalia sana Nitakupata kicha, olala Sina usiwaze magali bajaji sina Wala kiki sina Ndo kwanza mwenza kona saka jina Jua pesa sina usiwaze magali bajaji sina Wala kiki sina Ndo kwanza mwenza kona saka jina Aga Usijedanga basi mama Utaizurumu nasi mama Nisha zoea nanasi 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 mama Kamu bila ukakasi Ukakasi ndo unanichanganya Kedaga, unaenda na usijwe nipiga chini mama Nikashika tama, natalia sana Nika kupata kicha, oh la la Oh la 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 la
okay.
Baxi wale Tuwaonyeshe makeke
Cheza jiangalie jiangalie mama cheza jiangalie
kaka
jiangalie kaka cheza jiangalie
jiangalie